Anza kudance, ongeza volume. Asha, anza kudance. DJ pull it right back. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Beat iki drop too. Asha, anza kudance. Ongeza volume. Asha, anza kudance. DJ pull it right back. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Yani hana taka soro. Vile masongo kiwa tipsy kidogo. Nulizaliwa bila spine kwa mgongo. Nishati nisha kuweka kwa mpango. Mini kwa front row na kula kwa macho. The way she moves see ni true wana passion. Don't hesitate we, nipe namba yako. Na hapa stoki bila webe hapo kando. If you tryna vibe, niko home, niko solo. Tutachachisha with the baddest combo. Only you ndo tazima hii moto. Zungusha kino bila mbie dogo dogo. Anza kudance, yani kill them a style. Anza kudance, tena sana slow wine. Anza kudance, usijoke kuna time yani. Anza kudance, mami, anza kudance. Beat hiki drop too. Asha, anza kudance. Ongeza volume. Asha, anza kudance. DJ pull it right back. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Beat hiki drop too. Asha, anza kudance. Ongeza volume. Asha, anza kudance. DJ pull it right back. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance. Asha, anza kudance.
Tu baby girl wani kamo ivo. Tu baby girl wani kamo ivo. Tu baby girl wani kamo ivo. Anuka dance ni hivo hivo. Tu baby girl wani kamo ivo. Tu baby girl wani kamo ivo. Tu baby girl wani kamo ivo. Anuka dance ni hivo hivo.
TK Batman vile mi huoperate. Alpha killing a dying I get. And if you bad then I'm glad ntaku taste. Kiwa ndani basi baby neze jacket. Rada safi magizani past state. Fika haraka utanipata on the way. Nakani mechi mindo player mindo ref. Mindo manager sizi kosa kuku. Sex, body and chest. Umeni impress. Uneza flex cause you my next. Nisha watoka wote ni ma ex. And baby girl no lie when he impress. Anza kudance ya ni kill them last time. Anza kudance tena sana slow wine. Anza kudance usichoke kuna time yani. Anza kudance mommy anza kudance. Beat hiki drop too. Asha anza kudance. Ongeza volume. Asha anza kudance. DJ pull it right back. Asha anza kudance. Asha anza kudance. Asha anza kudance. Beat hiki drop too. Asha anza kudance. Ongeza volume. Asha anza kudance. DJ pull it right back. Asha anza kudance. Asha anza kudance. Asha anza kudance.
To baby girl when it come over. To baby girl when it come over. To baby girl when it come over. I'm go dance and hevo hevo. To baby girl when it come over. To baby girl when it come over. To baby girl when it come over. I'm go dance and hevo hevo.